dal Jaisa
Online Semix.
Na kama ngumu yo, kila kitu nishampatia. Anayofanya si sawa, ananifanya minaumia. Sawa mipo yo yo, mabaya kena ya jua. Kumbe mwezangu maraya, watu wananiambia. Nanifanya naria, nanifanya naumia. Alisema toni ya charere, ila simu uoni. Ameni acha amewapata wale, ametereza kama kambare. Alisema toni ya charere, ila simu uoni. Ilikuwa kwenye baridi na joto, kwenye mvua na upepo. Nimtunze mama watoto, lakini amenikimbia. Hata kwenye simu ya niapatikani, hayupo hewani. Nikimpigia, madai wewe na nina. Unataka nini? Kila kitu mimi nilimpa yeye. Moyo wangu nilimpa yeye. Utu wangu nilimpa yeye. Wazazi wangu wanamjua yeye. Kila kitu mimi nilimpa yeye. Moyo wangu nilimpa yeye. Utu wangu nilimpa yeye. Wazazi wangu wanamjua yeye.
Job bless no one crush, has talents, love choke, one love, respect.
Go like a supplier, not a supplier, and call.